Yeah. Yeah. Want me dingin'. Yeah, black niggas so mighty. Rap shit so dope. Grew up as a dead niggas like mighty. Ku get me the shivo. Check him na beba manati. Kama mangati. Catch me the kifaru. Inga wasi toki masaki. Kini pa mike. Rap is all ni baru. Ni never chana. Me sina ki funny. Ni never fanya. Ni kama too funny. Work him lil hit at the wild. Keep in the style. Like ini baru si jali. Wali shanita nyanga. I'm wanna haram. Like ini baru si jali. Ni ma chucho shana. How watch him gonna how. Na watch it. Wazidi kudani. Wazidi kudani. Mawa ho. Atofika mbali
Wazili kudhani
Anajifanya na juweti mojani
Wazili kudhani
Ana acti kuwa yeni mtu flani
Wazili kudhani
Sina story Joe Lakini na wachi wazili kudhani Kudhani, kudhani, kudhani Wazili kudhani Kudhani, kudhani, kudhani Wazili kudhani Kudhani, kudhani, kudhani Wazili kudhani Hao nyanga walisha sema Siwezi mistari kutema Hata sinyuti wa wanadema Bado waonde kusema Wanajibrow Wakidhani na kati Wanajidai Wakidhani I'm gonna mute Yeah, go mada rushi kibwena Buena Punchline da kusema Full driver sio lena I can't jali si wema Yeah, mpira kati kuhema Wezi safu kilema Wamesha afi kvyama Na wachi wazidi kudhani Wazidi kudhani Mawa ho, atofika mbali
Wazidi kudhani
Anajifanya na juweti mojani
Wazidi kudhani
Ana acti kuwa yeni mtu flani
Wazidi kudhani
Sina story Joe Lakini na wachi wazidi kudhani Kudhani, kudhani, kudhani Wazidi kudhani, kudhani Kudhani, kudhani, wazidi kudhani Kudhani, 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 wazidi kudhani Yeah. It's about Romley, man I see my brother Joe Brand on the mix Yeah, we do it Wazidi kudhani, wazidi kudhani
Mawa ho, atofika mbali
Wazidi kudhani
Anajifanya na juwe timo jang
Wazidi kudhani
Ana acti kuwa yeni, mtu flani
Wazidi kudhani